Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani oɗo sa yo sake ko moɗo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi ɗo ɗi juuɗe men zone de la presse la Bamako Mamadou Keita wonane to Boggui Diagne. Batu deƴere deruntinal fuɗɗi gawo beete hande li ñalaɗe ɗiɗi amire e hooreɓe diina dokkodira hakkillo dow dabare no ndenagu e pawral yimɓe wartital les régions o. Tiɗal ono tiiɗal jaatika ana daɗi sifa tumbuto hannden o ndenno wayde ndenagu e laawi bonɗiɗo ana saabani ɗum dertu hono dertugol bato dow maayo ngo ana domta fa hannde li ngallude nde ana yiɗa ɗum. Ana ɓuri sukaaɓe 1350 faabaaɓe ley 1010 atimeɓe anndaaɓe ley projet orphelin ngo heeƴo noon fuɗɗi golle keeño Bamako ɗo ley ko ONG agir et croissant rouge émirat arabe uni ndarudi ko yo ɗi ngoni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗo on e dow studio tamani. Bato hakkunde jaañeeli dow kaaldal hakkunde jaɓanaaɓe région gaawo woni ko ngallure gaawo nde jaɓɓi ƴiwde 2024 yahde 2025 juillet baale amiri en e ardiiɓe diina région gaawo darani laatagol oɗo batu ley communisement itti jawdi ko nanno yo tottude ɓe ɗoɓen ardi ɗoɓe ardiɓe ɗum darde mumen li dartugol ndenagu e pamral yimɓe woni ko o batu daranto wonko Mamed Lamine Cissé heɓani en ila gaawo le faccitago Ousmane Niadi Boubouli.
E yimɓe 310 wonno hawroɓe ngal kawrital ley maɓɓe an ardiɓe diinaji finatawaji amiri gelle inde ande en rewɓe sukaɓe jokkolɓe fuu woni kawroɓe ngal kawrital balɗe ɗiɗi e wi muncen yimɓe ɗum hoore teddinaɓe mawɓe hen yo nogay e jeeno ley muɓen ana heƴaɓe hunnuɓe Bamako ardiɓe finatawaji e diinaji inde ande en ɓe mofti Tumbutu Kidal Menaka tawdeni Kucala kañe keƴaɗo kertaɗo Nations Unies ɗo mali ɗo heƴaɓe ɓiɓɓe mali wonɓe sella dow ana doma e ngal kawrital ley balɗe ɗiɗi ɓe joddoto ɓe dokkidira hakkillaji dow sisliji hono darde kananke ko amiri en kani wadde fa jam e ndenago heɓe ley leydi ndi hollitinde wiide rewɓe kañe e sukaɓe du noddama e ngal kawrital daro honjaade golleji gatteɗi ɓe kawran hen kaɓe dokkatake haala ka ɓe mbawi hollitinde hakkillaji maɓɓe amiri en ley ngal kawrital huncenimɓe ɗum hoore ana jiɗi ardiɓe finatawaji daro e darde muɓen kamɓe ardiɓe diinaji yalla jam e ndenago ana waɗa yimɓe leydi ndi ana dokkidira juuɗe immogol kawrital ngal ɓe kollita koɓe dewri dow muɗum wonno ko Mamed Lamine Cissé heɓini en ƴiwde gaawo.
Keƴaɗo kertaɗo secrétaire général Nations Unies kañum e hoorejo ministrement keyɗintini aadindi ɓanno fa deƴere deruntinal Mali warta Mamadou Salé Anadif andini ministrement waɗan ko wawi fof fa ɓattito jamaje ɗe ndenno wonko o sefodi e Mamed Lamine Cissé ila gaawo keɗɗana hen Mamadou Sam Sew.
Ministrement waɗan boɗe mum fof yalla dewral no hewte ndenno yirwere fewde e région o wawa huncenede hoore on dulla wiide ministrement hollitiɓe yoɓe kuncana hoore kala ko woni faaba fewde e golleji talakuru ndu ndenno ɗum yata fe caggal kaldal wattu fof yalla deƴƴere no hewte banggal jamare nde banggal politique aku e kabaru keɓe mi taƴƴoro wiide kala ko hawrete e dow muɗum e ngal ɗo kawrital nafan sanne banggal huncangol hoore kala ko woni hewtagol dewral ɗum latanto kedde leydi ndi ɗum misal lobbo.
Kala kabaruji ɗi jiɗɗon famande dow studio tamani oɗon mbawi ñoƴƴude 77 01 58 01 dow WhatsApp mum 77 01 58 01 dow WhatsApp mum. Yuruku yuruku le Mali ɗo haalaji keewi e dow ɗo sariya dari ɗon nanna ambassadeur leydi Allemand Dietrich Becker nanna garowo yoppude golle le Mali ɗo ɗo hollitino sariya Mali ana namodiri e yuruku yuruku syndicat magistrat en Mali noon konnikino haalaji makko ɗi dow wiide ko ɓe ɓaka hen ko wona gonga e wi honjotoɓe noon hewɓe ka magistrat en Mali ana kani wallitinde ɓalal du gollirano sariya wirini keɗɗana hen Ousmane Niali Boli e Mamadou Sam Sew.
Sini haala haɓɓugol yurku yurku haalama ɗo Mali ɗo humminiɓe sariya cappete a wiya hono kañum en woni wujjoɓe jawdi suudu baaba ɗum yo haala fedde noddirtede syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature e wi Abdourahmane Mamed Maiga mo silima sariya Mali humminiɓe sariya Mali won kabaruji goɗɗi mbimbuɗi ɗum ɓe
golluɗe sariya ɗe no jogiti alaji kewɗi e tottodiral hakkillaji ne kani jaati waɗede dow muɗum fonɗuɓe needi e nder kala gollirɗe ndenno kana tan fawdete alaji kabaru sariya banggal yurgu yurgu yo ɓuri fof kabaru landule e kañe kabaru kaye gollirɗe wona fewi yurgu yurgu tan
fedde humminede haɓɓude yurku yurkuji e wayde golle ɗo Mali ɗo holliti wiide wa imada daraji goddi kan di daranede de holiti wiide humani be sarya mali ana kani pa bede e golleji mubben clima dambele
wakat juno ka ko hani hinchene hore habgol yurgu yurgu faabaade sarya lidi malindi kambe zuz en lidi mali be hinchende hore do wana magistrat be fuf kay fami ni hodori fa hande holare kabaru sarya lidi am ka tellaji de da guldirde yu kambe kinibe golle o jaati kambe dum faboto kala kinibe dum
e wi professeur mamoto soumaré kanko andindo kabaru kebal tewtawdu le fedde be nodirta groupe de recherche et de réflexion sur la corruption holiti wiide maisara en jaadira tidalaji bangal yurku yurkuji gon le sarya mali
la corruption kabaru yurku wala fe hunde yafunde ne mila wiide dum syndicat en be la jabani tellaji gorudi nono parfait lato kala dubi sappo maisara en dido matato ite e golle batte yurku yurku ka anhani syndicat maisara en be dawra no be andata kala golleji kuncena do hore den tan be bawata habudi dido tellaji di
contre ce mal
farde oti dal hebenere jogala gollede kewde wonno gondude wadde imadaraji yalla anaka bo yurku yurkuji ley mali
tumbutu du hono wayde de nagu jangudo o tinni yawara hakuno region o e pale godde nonno dum waddi du tidala le ngallure ne waliyabe teme tato e chapantato e tatonde beedi handu rafi laawi lobbi beedu dum passe de dum passe mobilaji du ana hen yo tidalaji di jeyabe tumbutu gondi handen fa e be keppani jaatika bato dertali dow mayengo kanko maymuna muro wonko hebane li keddana hen mamadou samba seke usman nyaadi buuli
ngurndam gattumutu ga natidi sanne natidani yimbe le sodde bibe ledde ko nande mudum sabab mudum e wi nyamoy sidi njeyo be ledde yu kuteji bilidi e sifa datidi e kanya wayde denagu
ride fere ko ni ha gele ya
tugu bibe ledde anatidi dum ana fawi dow bonugol laawi mobilaji yawara mubbe anatidi sed ko warata dum himbe fu ana kasindini dum dun wadi de dun tida fa dum hebe yotto anatidi neno jagotobbe so bibe ledde de ngari kanyen du tiwtan hebude hen tino sine wiama gendi mawni hono tumbutu tufu mobilaji ana pale do lawol himbe e sofere ana tete kalisiji mube dum beydan tidal warde tumbutu ana way hono sotude yonki
bobu ninde min wulo ka sorokana
el muktar jallu ne to codowo nyande fuf e juude nyamuy holti wiide ka do tidal na famini jati e wima ko sababu mudum fuf yo wadi denagu
le probleme c'est surtout la sécurité tidal o batte rafi denagu onon sabi handen himbe ana jiddi wadde dawi ka wala futo bawi yade ana jiddi gollude golleji mube ka wala futo bawi yade neddo so yalti ana hula yalla ana wartede e yonki mudum fay hecci kenya camion kewnodo jaaguji hertama do lawol jawdi mudum ana ya chapande
million
batte odo alhali o tubdun ko be na heppi sanne dawi botungaji di puddali yo dawol ngol mudum danagu na wudi ngol yimbele hebduno na bawi nawtrade e odo wattu tobo
hejo heso hennango e atimebe fuddama kenya le dabare ONG Agir e Croissant Rouge leydi Emirat Arabe Uni nodira dum projet orphelin go wallandu atimebe ujinaji sappon be hitande yaade dubi sappo e joyi nan daranaade be puddudun 2018 le lero fevrier den dum andanino e on watti andananoma atimebe ujinere ana so teme tato e chapane joy gobe ka kibi wallede nene yambere puddode odo projet secteur ki non dokal seku mawdo du sekuji jeego mawdi kedden hen Ousmane Niari Buuli e Mamadou Sam Seku
go hejo nedda ko yo daranare faabaade sukaabe atime e be abmu be heddaake na be saara mu be ndidon fu keddaake e wi hokkube projet orphelin yo daranare yalla gullidal ana be de wadde hakkunde de leede didi saka Hamda Benzaed ka yaado l'autorité Croissant Rouge Emiriti
en bilti masane e ko min jidi ONG Agir ko ngay totundra hakkilaaji do projet ji kewdi dental de do gullira didde na laato sababu sembinde gullidal hakkunde leede men didde
imo goldon yalla be sukaabe saara mu en keddaake du ana ke yonki do wonno ko ministère humanide pabondiral e habude talkaku holiti wiide e wi ministre o gollede makko de ana wondi e wadde e bawde mudum fu dow daranade faabaare sukaabe atime e Hammadou Konate
te lantame du projet
gila e fuddode projet o ONG Agir dardi dum pabomo e subare sukaabe yatime e dum chande hore kala ko woni hinnade beedo sukaabe
horeejo ONG Agir madame Keita Aminata Maiga tindini hono be cuubiri be sukaabe atime e
se humanire faaba na gollida yalla min taqra wiide sukaabe be yo hakika yatime en min jittirafi yewtare kabar mudun no der do gollirde denno jattirtebe yatime be yo be sarabe ben fuf yopi aduna su gote sarabe ma na wuri abawata fi jattirede hono a yatime
o projet golleji mudo ana pawi do hejo gouvernement wattu 2019 yaade 2023 do daranade politika ku yirwere ne daku leydi malindi
studio tam
Roumanie, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Fanda kabaruji region ngaji meden en kibi famu hono tagal imadara dubi jeddi hedi sari nyafunke hebi America so nanno yo baba ali gata wada o hollama kenya prefet o lami be communage e inde andite info e wi wombe nyafugo non subagol baba ali gata non huncanti dala amiraku nyafunke projet mojingol tongande batte burti le region sigaso fuddi kenya ima de mudun yo hokkudo cercle ngaji jeddi region ofu no pamira kabaru burti di yalla ana yafina yawara chefede kanyu e gondal hakkunde yimbe lifsi dev cooperation suisse iti almusada batu ngam odo projet segudu hono yedobe temede jeego e sappon haybobe chapan jetto e taton kanyu e ko buri temede joy chapande tati e joy lekki kuubala ngada e imadaram nanna imade mudu yo bootude masibaji kuubala fewde sukabe be lebbitati yaade lebbi chapande joy e jeena nanna yamber mudun kenyende wadi yeso laami be darani e political hore be kabaru channel e balliroobe jawdi e andal fu le adno do kaddo e dido kabaruji kedde dal faande yotorma na yeso yen tawde ko warali